DJShowstead.com.
Yeah.
My name's Mark. Yeah. Quran sounds right here. Just Kings right here. Adonisha's right here. Machiavaristo, the Cougar Pro. What you saying, bro? Let them know.
Yeah, I'ma see you, Yama Zanda. What you go for, Sangawa be Maganja. Mumoto mwole propaganda. Mupanga choice ni gani za kopanja. Mwilanse kali mokunje wela pofyati na deluva. Mwilanse kali mokunje wakwati noti fiole chitabu. Yuwa mbaza skipo. Osani leka ngati nienda kuhipa. Osani sote chabe vega zanda. Dine mundu na ineni malufyanya.
One on one tika onana ni cheze. Yeah, chika kanga olo banzanga bauze. Zera skins in the house, yeah. I'm not perfect, na ine ni mafaula. Ngati nienda sideways kunichingula. Osa nileka, osa niseka. Osa lema imwe ni kuniuza. Chete chete nyama sama usa. If you don't tell, nishine mwaluza. So it's better kuniuza than kuniseka. Ni mavichitiramo, yes, make me better. Osa nileka.
Wila nseka limo kunje wila pofati na liruba. Sekali mokunje wakwati noti kule chitabu. Yuwa mbaza skipo. Osani leka ngati nienda kuhipa. Osani sote chabe vega zanda. Dine mundu na ineni malukana.
Mkabira kwa chabe 1.5 na sanduka mwankole. Na zina ya chinja ya ngala ni bosale. Vene tije na obizi kumanga mashule. Siku nyumba makolo wasova na yaso ya pieces. In saving andala mayo endo kula jira. Baza kazi wa bwanji na ineni guira dola. On the sun no though makolo ni nava ivara. Imagine kushito sova na sopo yo sambirai. Badizo ona na taika. Nipemba munipweze munjira osani seka. Muni zuzu ule mwachikundi noti kunijeda. Show me love, don't be fake, monga Judas.
Wila nsekali mokunje wela pofyati na deluva. Wila nsekali mokunje wakwati noti kule chitabu. Yuwa mbaza skipo. Osani leka ngati nienda kuhipa. Osani sote chabe vika zanda. Dine mundu na ineni malufyanya.
Okay, tinkali soche. But remember nobody is perfect. So correct me when I'm wrong. Believe me, I'm human. And I'm bound to make mistakes. And sometimes I do regret. Take it easy on me. Go just easy on me. I'm just trying to be me lately.
Wila nsekali mokunje wela pofyati na deluva. Wila nsekali mokunje wakwati noti kule chitabu. Yuwa mbaza skipo. Osani leka ngati nienda kuhipa. Osani sote chabe vega zanda. Dine mundu na ineni malufyanya.
Hey.